people manager. Hope you found TJ Brown. Sabuna to Gende. My baby, Jangweno mama. My darling, Jangwene wange. Mubela mkwitechi. Kwesuze, uba swaze, lavu ya pete kolebio vitu swaza. Umukwano koma baby kwatamisa. Misana na jilo njembera kuluza. Amasoke chisago kontunuza. Ulichange chona wachetiza. Karubo ziko kazi na kinyoza. Alikukwata kwa musubiza kumuza. My baby, Jangweno mama. My darling, Jangwene wange. Mwipovela mkwitechi. Katono nyo mwenya Ebyo mkwano vinyo mamu patagana Echa sente tochi kabebe nina Chakola Atela echa pambana nine sumi Tite waliba kuchankala nanze ebo Mweza ange kono soro soza Lakoli wendi kwekwe mbela ndoza Bango muru ate ngatikula bakonze Katikendi na wevu nichimu chigonze Yesawa hababa deba kwesuze Uwa swaze Lavu ya pete kole myo mitu swaza Zembere no kuwa mkwano kwa Mabebe sikuluana Obada bobo mtari makona Abo abo gizi babeko wama Zegu njaka la omuliana Yukuku makani mtari onakana Ugamba mazima bebe tokana Na wetu nula kenyo katono nyo mwenya Ebyo mkwano binyo mamu patagana Echa sende tochita bebe nina Chakola atela cha pambana nine sumi Nite waliba kutankala na zenebo mani gana My baby Jangweno mama My darling Jangwene wange Mwipovela mkwitechi Mwyokunyo lila vita Mwyokunyo lichokuleti My baby my sweetie My baby, Jangweno mama, my darling, Jangwene wange, mwipovela mkwitechi, mwyokunyo lila vita, mwyokunyo lichokuleti, my baby, my sweetie.